Big Up Freak Studios.
It's Levity on the beats.
Yeah, Magic Zenga Police, yeah. Ni wengi walisema eti haitakuwa possible. Mungu ni mwema enga na mwitanga Kristo. Walai nilidhani nimefika mwisho. After kupigwa na wakora huko ghetto. He always got my back, yeah ni baba. Na nikimomba ananipanga. He got my back, yeah ni baba. Na nikimomba ananipanga. Usiyasikize maneno ya watu na usikachoke na mwendo kaza viatu. Usiyasikize maneno ya watu na usikachoke na mwendo kaza viatu. In my life protect your boy, so me I tell you so. Good life these days, me thank God for sure. Nipate chat na Sunday na Monday niko show. Tuesday niko home na wife, I thank God for that. Makutu party star, boy one day atakuwa star. Yeah, me say forever grateful. Big up mzazi, big Africa kuniweka juu. Yeah, no room for the bad mind. Keep on calling, yeah. No room for the bad vibes, keep on calling, yeah. No room for the bad mind, keep on calling, yeah, yeah. Possible. Mungu ni mwema enga na mwitanga Kristo. Walai nilidhani nimefika mwisho. After kupigo na wakora huko ghetto. He always got my back, yeah ni baba. Na nikimomba ananipanga. He got my back, yeah ni baba. Na nikimomba ananipanga. Yeah, yeah.